Cela ninikeni xesha noba imizuzwa nembalwa nangoku lebhokha ikaxhelwa cela ninikeni icekwa ndiphuma ikapa lodumo isiphosa ndisithetha ke ngoku esam siphuma ngempumlo lona ngumxhosa libala jonga ndiphuma ebuhlanti khala amaxheko ndiphethe ibhatyi gaxe eyami ibhatyi phethe elam iqakati jonga ziyakhala phakathi kanti umlotha uzali umthathi
ibuda ibole ngolayini eziweyi zifuna le mali thobela umthetho zopopa umhluzisi uxuba nepapa stikini ndibhole ngenkawuza madiba onxibi navada ayijonga siphuma apha ekapa maphara yandaza yangcwala ikhura ndilibetha ngehema sagqiba ndinxibe isiploma iya
ndivuleleni indlela siguqangadyolo sithandaza umdali bajabulile khaya Lati kandlela funa ukukhanya ndebona indlela ngoke ndebona indlela ngoke mamuncumile mamuya ngcoma ndebona indlela ngoke
baba wami cela ube namjalo thethelela hlabu suyaphela baba wami cela ube namjalo thethelela ngane zakho ziyafa
ndimunxele xa sebuphezise nonzaba nawe uyayibona le ntaba sithi kulo nyaka siphaphathekile sinenkani ndayibona indlela ngoku sifuna le nyuku ngoku ndimumxhosa xolani xhasane le nkqubo noba imizuzwa nembalwa ndamthanda ubabalo ezama nambala ndifuna imatyala kudala ndibhatala
ixesha elinintsi ndikhule ndihlala nomama kamama kaloku izinto ziyajika ubungazi apha ekapa kuchitheka igazi abanye abafani ndaqala kungazi kudala ndizenza umsasazi abanye bafunga abafazi funga umankwali hayi umthakathi ngoku nomfazi
yeah. Ekse intwana senkeva khulise kumagulo ndedwa bahlali bethanda uthetha thembeli ndaqale ndahleza esikolweni beqala bentleba baninzi bengazi ndiyeza kaloku lo mculo liyeza ibhuda iphila ngokwenza ekse sapha lo nkawuza encindini zonqubeka imali ingena ngongena baninzi beqala bencenga abanye befuna ukunceda eziweyi zifuna ukundenza ndiphuma ndishaya ikhwela bayandikweba calini ndibhizi ngobhetha bantwana babhizi ngobhenga ndixhosa ndanqina ndathetha bathakathi bafuna ukundyenda yeah.